aletate tate akinachoniuma ni mazoea kunifanya nikeshe usiku na mchana au mate mate ambele na nyuma nikingojea wenda ikabadili mfupa kwa nyama oh siri yangu siri bado natunza iwe yangu siri yangu japokuwa natamani kusema machache bado naisubiri Mola jenipa zamu yangu Mwenu tanikumbuka siku nifate Moyo kama nguo Kausa sambua kwa mashoga zaku Kacha funguo Kukutishebe tuwa ukainda zaku Moyo kama nguo Kausa sambua kwa mashoga zaku Kacha funguo Kukutishebe tuwa ukainda zaku Kutunyama Nakukumbuka 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 Wazako singai kuzoea mie kinachoniuma ni mazoea mie siwezi kuficha nimekuzoea ndani yangu si shwari muda wote na danja fanya uche na daktari tena gibidi waganga mama tafuta hotani kutoka mbinga na tanga wale nguli machachali wapiga ndere kwa vanga oh